Yeah. Navi Kenzo. We speak for novice. Nigga. Nigga. Tired of something. Young D. Ha. Yeah. Aaliyah Jew. I'm a Tuba Visa. Win, win, win. I'm a Tuba teaser. Let's go.
MDB.
Nigga. Woman of a visa. Woman of a. Woman of a visa. Woman of a visa. Clap, clap, clap. What's on it now? Whipping the belly. Woman of a. Woman of a visa. Woman of a visa.
Likuanza kuimba liomba visa. Nkambiwa sifa sina. Mkaona ujinga isiwe shida. Kwanza nkuze jina. Shida ukiwa underground. Mana mziki unadharau. Hawa shkiki hawa down. Na bila kiki wenya ngau. Tusaidi nkipanda stage na washika. Iwe club au taifa utasikia.
Weo weo weo.
Ha, na venye tizi na iwakilisha game utiku nipa visa alhamdulillah hii ni mi visa sante Mungu sante Jesus
nila mwame nipa visa mwame nipa mwame nipa visa mwame nipa visa clap 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 what's on it now whipping the belly mwame nipa mwame nipa visa mwame nipa visa clap.
I got my destiny to fight for the peace in my family. Who got a past to pray for the African peace and the enemy? I come from my destiny. Who fell to my beat of an nasty me? You care for the least, I care for the best. Just come on, please don't face me. Checking a mimi, unakuwa na visa na mimi. Kila after na bisha na mimi. Na because we above in a minute.
I need you. Come for visa, see me with visa. Nah. I need you. Visa, kanba visa.
Saidi nkipanda stage na washika. Iwe club au taifa utasikia. Na venye tizi na iwakilisha game. Tiku nipa visa.
Nila, mwame nipa visa. Mwame nipa, mwame nipa visa. Mwame nipa visa. Clap, clap, clap. What's on it now? Whipping the belly. Mwame nipa, mwame nipa visa. Mwame nipa visa. Clap, clap, clap. Navi Kenzo, huh? Above in the minute. Aaliyah Jew, yeah. I'm a Tuba Visa, huh? Aaliyah Jew, I'm a Tuba teaser. Young D, Ike, Navi.